Wado chimanyi nti waliwo ebintu ebirungi Katonda byakutegekera okutambuliramu. Naye nga ebiseera ebisinga si mwe wadde otambulira. Mulimu era okuteesa kwa Mukama. Yesu yeebazibwe. Mu Befeso essuula eno ey'okubiri, olunyo olw'ekkumi lugamba bwe luti. Katuluwulirize. Bw'onaaba ova mu kifo kino, Kama ng'atuwadde akaseera akasaba ffenna, oba bw'onaaba osaba ewaka, w'osula kankano, omugambe Mukama, era waliyo n'ebirungi bye wategeka nze okubitambuliramu. Nsaba ondagirire nsobole okutuuka mu kkubo eryo. Tetunoonya bye twagala, naye Katonda asinga nnyo okuba ng'atutegekera ebirungi by'okutambuliramu. Katugende tusome. Ffe tuli mulimu gwa Mukama waffe mwennyini. Tuli mulimu gwa Mukama abaatondebwa mu Kristo Yesu. Ekyanikwa kigamba nti ku bujjuvu bwa Kristo ffe kwe twaggibwa. Nti ffe ffenna twandibadde Yesu era nga kitugwanidde okuba Yesu. Kitugwanidde okuba amatabi mu ye. Kyovola Bayibuli egambye twatondebwa mu Yesu. Yesu yeebazibwe nnyo. Twatondebwa mu ye olw'ensonga ffe nga tetunaba kubaawo, ye yeyaliwo ng'omuzabibu ogwa ddala. Era ffe tulinga matabi. Kyava agambye nti abaatondebwa mu Kristo Yesu. Twava okuva ku Kristo nga tuli mulimu gwa kitaffe. Kubanga tetwandibaddewo w'atali. Era ku bujjuvu bwe kwe ffe twaggibwa. N'obutonde bwonna obulala. Kyovola Bayibuli yeegamba nti ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi, ebyo byonna biri mu Kristo era bibye. Kubanga ffe ffenna tuli mayinja agaggibwa ku ye. Ng'emyoyo Yesu yeebazibwe nnyo. Naye bw'amala okuba nga tuli mulimu gwe okuva mu biro ebyo, bwe yali tannaba kujjako Kristo kukulabisa, ng'okyali mu Kristo muli, olwazi kwe watemebwa, wali okyali kitundu nnyo nnyo ku ye, nga tonnaba kulabika ng'oggibwa ku ye okulabisibwa. Kwe kugamba nti Kristo yandibadde munene nnyo era neera kati akyali munene. Yandibadde yenkana eggulu n'ensi. Ng'abw'olaba okuva muli okusatu erimu olusuku lwa Katonda, ebiramu ebina mu gwe ery'okubiri, ekibuga Yerusaalemu mu gwe ekisooka n'obujulu bwayo, kaakano n'ebiri mu gguli n'ebisembayo wansi. Yesu yeebazibwe. Byonna ye yandibadde Kristo bw'ati. Yesu yeebazibwe. Naye ffe twaggibwa ku ye. Obutundutundutundu ne weeraba eri n'olaba matabitabi ag'enjawulo. Bayibuli kyeva ekakasa nti ffe ku bujjuvu bwe we twaweebwa. Yesu yeebazibwe. Era kikakasibwe ng'ebiri mu gguna ebiri ku nsi biri mu ye era ge matabi ge. N'olw'ensonga eyo bwe twali nga tunaakulabisibwa kuggibwa ku ye, kitaffe yasooka n'apulaani nga tunaabeerawo tutya. Yesu yeebazibwe. Era batuula okuteesa n'Omwoyo Omutukuvu nti dda tuteekawo obutonde buno naye bugenda kubeerawo butya. Wuliriza olunyiriri olwo nga luggwaayo.
Tuli mu Efeso essuula yaakubiri olunyiriri olw'ekkumi. Kubanga ffe tuli mulimu gwe abaatondebwa mu Kristo Yesu olw'ebikolwa ebirungi.
Nti twatondebwa mu Kristo Yesu olw'ebikolwa ebirungi. Nti Katonda byebyo bye yasooka okubiteekateeka tubitambuliremu nga tugenda okulabisibwa. Kwegamba bwe wali tonaakulabisibwa okuggibwa ku Mukama waffe Yesu, baasooka kukola pulaani biki by'ogenda otutambuliramu. Era ogenda kubeerawo otya. Naye ffe ne tujjulula okuteesa kwa Mukama. Yesu yeebazibwe. Waliwo ebikolwa ebirungi bye yasooka okuteekateeka nga ffe tulina obitambuliramu. Era okuva eyo yonna tuli mulimu gwa Katonda, tubeera mulimu gwa Mukama. Yesu yeebazibwe. Ky'ova owulira ng'agamba eyatandika omulimu omulungi ajja gukomekereza. Yesu yebazibwe nyo. Kati gweto manyi mulimu gwatandika ddi. Era tumanyi watandika otya okuba mulimu gwa Mukama. So okuva eyo yonna yonna twajja tuliweera mulimu gwa Mukama. Yesu yebazibwe nyo. Kakati akugamba mubulizi kumi n'emu. Nti bingi byoyinza okuba nga weeraliikirira. Naye ate bwe wali etandika okubeerawo. Teweeraliikirira kubeerawo kwo kuliba kutya. Naye ye yeeraliikirira kulibeera kutya. Era n'asooka okuba nga takulabisa. Okutuuka ng'amaze otteekateeka byona atambuliramu. Era weebuuza ekibuuzo. Naye obanga omusajja ono Katonda. Yasooka kutegeka ebyo ebirungi nga tayagala mpite mu bizibu bino. Lwaki nze mpita mu bizibu? Yesu yebazibwe. So tulina okulabika nga tweteekateeka. Okulabika nga tunoonya. Ebirungi byasooka okututeekerateekera okubitambuliramu. Yesu yebazibwe nnyo. Katusomeko mubuulizi. Kumi n'emu. Tugende tutandike ekyo sita.
Tuli mu mubuulizi essula ya kumi n'emu okuva ku linnya olusooka. Suulanga emmere yo ku mazzi kubanga oligiraba ennaku nnyingi nga ziyiseewo.
Yesu yebazibwe.
Now when you put your bread or food on the waters, after many days you find it again. This water is what? Me, I believe it's the Holy Spirit. You think it is who?
For
is the one who flows like streams of living waters.
So according to John 7,
verse 37 to 38, it flows like streams of living waters. That if all your things are issues, you need them, you hand them the Holy Spirit. It means in the right seasons you will find them and you will be seeing them. It is like a stream.
While
you
pass
your bread or food which is in a basket, just like you see Moses put in a river, and you ended up reaching a place ever sure.
You remember when
he was born and was put in a basket. And when he was seeking to kill, the children those days, they put him on the river and it flowed
out.
And there are people who picked him out. Now most of the things we need, our food, our food is very broad.
It
doesn't end on what we put in the stomach.
It goes
even to our clothing.
It goes
even to our eyes. If someone doesn't watch a TV in their house, the food is not done them good at all. Your food broadens.
But if you pray that
give us a daily food, and you think you're asking food for the stomach, but the food thing is
everywhere.
Even clothing is counted to be food.
If you truly
put on one cloth every day, you begin to complain to God.
Yesu yebazibwe. N'okutukulina emmere. Era bw'oba tutaddeko gospel wali wakaka music. Wuliranga Mukama yine Mukama wandimpaddeyo kale kale ne mpuliriza
gospel.
Bigazi w'ebyokulya
byo.
Kati omwoyo omutukuvu ono bw'oba omuteresezza ebyo bye weetaaga obifuna mu biro ebituufu. Nga tulaba ekigambo kino eky'amagezi. Mukama yakuteekateeka. Wabula nga tanakufulumya.
Olina
bye yasooka okuteekateeka n'abiteeka n'abikwasa omwoyo wa Mukama. Era kikomawo ekyandikibwa nga kigamba nti obuyinza bwe bwa Katonda.
The heaven authority of God
has
given us all we need for life and for godliness. That authority is the Holy Spirit.
We
see it in
2
Peter
chapter
1, verse 3.
That
authority has everything. Now before he put us, that authority
is
the Holy Spirit. He is given.
Things
he is supposed to give us to
do that they
may help us in life and to serve in God.
You can
understand me well here.
Ayogerwako mu
Yokaana esula
eyesooka
nti
abo bokka abamusembeza n'abawa obuyinza okugaba ne Baluumi 8:14 egamba nti abakulemberamu omwoyo wa Katonda abo be baana kitegeezebwa ki nti gwe boyita obuyinza ye mwoyo mutukuvu
era yatuweesa tugamba yatoola ku byakitaffe n'atuwa taata bye yasooka otuteekateeka so mu kigambo ekyamagezi mulimu bino nti gwe wadde weeragi byobulamu bwo naye waliwo ate yasooka obuteekerateekera nga tonna bakukula bizibu yakuyitanga agamba newankubadde nga wali wawabu osobola okudda mu pulaani ye yesu yeebazi kubanga tulina pulaani gye tutambuliramu okuva adamu lwe twagwira mu adamu ye pulaani ey'okuliira mu ntuyo zaffe ne mu maanyi gaffe naye waliwo pulaani e eyasooka nga tulya okusinzira ku kuteekateeka kwa mukama esimbye olusuku ategese atwala omuntu amuteekemu bye kugamba nti waliyo pulaani katonda gy'asooka okuteekateeka okugitambuliramu nga ya birungi byereere kati bwe twekobaana ne sitaani ne watondebwawo pulaani bi okulya mu mbiyo zaffe maanyi gaffe naye mukama waffe n'atuka n'agamba nti kakati mwenna abakooye era abazitobereddwa pulaani eyo ey'okubonaabona mukomeewo mulabe ekiwumulo kyemyoyo gyammwe kati kudda buzi mu pulaani eri eyasoboka yesu yeebazibwa munya olwokubiri agamba
tuli mu mubuulizi essuula ya 11 olunyi olwokubiri owenga 7 omugabo weewaawo 8
owaani 7 yaani ndowooza omulaba
wamumanyi
omwewamu 7 zirimyo gyo kati bakugambye omuwaaki kati omugabo guye gumuwe gwe tugabye weetaaga byonna soka obiwe ye nabitereka ajja bikwombera ebituufu bw'oyongerako nti 8 bwe kugamba nti ozeeyo ku katonda omu yalimu emyoyo gyo
musanvu
tuli mu muwulize essula ya 11 olwokubiri weewaawo 8 kubanga tomanyi kibi bwe kiriba ku nsi
kubanga tomanyi bwe tomanyi addi lwe weetaaga era tomanyi bubi bwe bunaakulumba ddi naye ye omuntu kuba abimanyirako kati aleeta mubiri ebyo ebinyininyini ebyo kubanga omukwasa
obuvunanyizibwa
omubuulizi essula ya 11 olunyiriri tukyali ku lwakubiri kubanga tomanyi bwe biriba ku nsi olwokusatu ebire bwe bijjula enkuba ne biyika ku nsi n'omuti bwe gugwa okwolekera obukiika obwa ddyo oba obwa kkono mu kifo omuti bwe gugwa we gulibeera olwokuna alabirira embuyaga talisiga n'oyo atunuulira ebire talikungula
butereevu kuba kati olaba olwayo bwe tugamba ebire gye ebiri kangende ensimba enkuba egenda tonye bw'anajja mu yobu agamba ye yakyusakyusa ebire nga
bwawagala
osobola okirabayo nakikyusa nakitwalibwa enkuba naye natonye ate wasize kati gwe bodda ku bire ndabyagale kuba egenda tonye yinza okugaana okutonye kati gwe obitunuulire nnyo ogaani mukama sabana siga nga teriyo wadde nakali waggulu bw'okalabayo n'osiga n'abikyusa era ne bw'okalabe waggulu mugabe mukama nsaba mukama otase butase okkirize etonye kuba osobola obirayo n'abikyusa nayongera omusana mu gwaga ye yakyusakyusa ebyo
tuli mu mubuulizi essula ya 11 olunyi lwakutaano nga bw'otomanyi ekkubo ery'empewo bwe riri newankubadde amagumba bwe gakulira mu lubuto lw'oyo ali olubuto
buliriza bulungi nnyo wabeerawo amanyi kubanga kati omwana tomanya namagumba
gyaa
bw'okebera ejji ly'omukazi
n'omusajja
tusobasangamu wadde eggumba
ningavaawo
era mukama azimba atya amagumba kuba bw'okebera kati n'osala omukazi gusi timuli magumba mukama agapangapanga awo n'ajjayo
omwana
bwe tutuuka eno ku nsi tulaba nga tulina obuvunaanyizibwa bungi nnyo ku
ffe
ogamba omuntu akuzibwa mukama yakuza n'amagezi ge kati bw'amala n'akula n'agamba
era
katonda taliyo sinzira bwendaba amaaso ani agakuwa amagezi goyagala okukozesa okutegeera nti taliyo ani agakuza omuntu yalina bubezi
ddala
omuntu mulamu nebyayogerera kirisinga
ate
teyeekakasa byayogera okugamba nti waya ezimu teziri kuno si kuvuma bwe wekanga betukwogera yogera ebiseera
bisinga
biraga nti tetutegeera
mutebikwatagana
tuuka nga kristo yakulongosezira nga bwe tuli kigambo kubanga atukukuza amagezi okutegeera n'okulowooza n'okufuma embiri musandika olowooza obulungi olwo nekuvaamu eddala boogera n'otambula ng'olaba omukono omugumba ni musajja w'amaanyi naye nga gye wajja n'amagumba ngewepangirako ng'olina amaanyi n'engeri gye gaakulamu togimanyi kwega omuntu ye alina eddalu lyennyini era mubuulizi wanaagamba nti abantu bonna balala okutuuka nga owonyezebwa ekigambo kya katonda kubanga lyo ddagala eriwonya ebintu bingi nnyo ebibonyaabonya
abantu
tuli mu mubuulizi essula ya 11 olunya olw'okutaano era bw'otyo bw'otomanyi mulimu gwa katonda akola byonna
tomanyi era nebyakola ekisinga nti tubimanyi
nga
bwe tutamanyi amagumba gamira gati era omuzungu ne
weyeekebejjabyo
naga ntikani amagumba gavuddewo oba ebyalaba birabe ng'omwoyo wa mukama
bikola
yesu yebaza ebyo byonna ebisinga kyeva nkusaba nti kozesa kyansi eno oddeyo mu pulaani yange
mubuulize essuula ya 11 olunya olw'omukaaga enkya osiganga ensigo zo n'akawungeezi toddirizanga mukono gwo
ensigo yeeriwa omanyi kati wano oli aba yakyamye ng'aleesa ebimu ke kaseera musiga
ensinaye
bw'otalisiga nsigo ya
kigambo
jjukira ayogera bwati ng'agamba waliwo gye baasiga ku lwazi ttaka eggimu ne ku musenyu kati buli lunaku kuba okulanga omutima gwo gusigibwamu ekigambo ku makya n'olwegulu omanye ababbi kakati awo singa yatuusiza muteekwa siga ensigo waaka ensigo gy'osiga linnya lya yesu oze owulidde ekyawa okumbanje nyo eri mu nsigo y'ekigambo abatalaba atunulira ensawo neegejja kati awo aba akugamba ojjanga mu saavisi teyokumakya siga naye kuyo olweggulu nayo siga kumbe mukama akuga era kumakya osiga ekigambo mukwe ate n'olweggulu bwoty kati wano babanyoddewo dda alaba nsigo y'ebinyokka byasente kuba aba agagga wala batya olwo ng'abakutta obujeme anti tugenda kulaba tukoza sitaani oba tuziraba n'ekigambo kyangezi kizire ekyo akusomera ddala mu bayibuli siga ensigo ndowooza olabi ku makya n'olweggulu siga kale
omubuulizi essula ya 11 olunyiriri olw'omukaaga agambye enkya osiganga ensigo zo n'akawungeezi toddirizanga mukono gwo kubanga tomanyi bwe ziri ku zo eziriba omukisa oba zino oba ezo
ngera bwe bakyogera mu matayo ndi emu esigibwa ku lwazi endala n'esigibwa mu ttaka egimu endala ku musenyu akati awo ye aba yalabye ensigo ebya bannabbi b'obulima bigenge tujja kubira mukama bomu katugende tulaba enkoza sitaani abanyola ekigambo kya Katonda abo abayanyodde dda era kati singa ebibbo
eyotayisikibwa mu linnya lya Yesu
ng'anyodde ekyawandikibwa Yesu yeebazibwa mu butuufu twetaaga tumanye omanyi njagala nnyo
abalokolebaana
ndi mulokole ate njagala omulokole wabula mpulira obusungu kebaffeera abayingira mu
bulokole
yesu yeebazibwa ne bakozesa omukisa gw'okukakkana kwaffe eri kristo ne batubba yesu yeebazibwa ekyo mpulira ng'ate nedda era nga mukama waffe yalabisibwa okusaanya emirimu gy'omubi naffe bwetyo bwetuli mwe naffe tusaanyizawo ddala emirimu gy'omubi
sitaani
yesu yeebazibwa etuba tweyongera okumanya enkoza sitaani eri katonda
eyeekanisa
yesu yeebazibwa kubanga tweyongeddeyo nga tulaba omwoyo wa katonda n'ebikolwa bye omwoyo gwa sitaani n'ebikolwa byagwo twali nga tulaba amafuta n'amaanyi ag'omwoyo omutuku n'ebikolwa bya nga tulaba omwoyo gwa sitaani amafuta gaagwo n'amaanyi agatali mulungi twasembyeyo nga tukyalaba
nti
waliwo obulogo bungi obukolebwa mu maanyi ag'ekizikiza era n'okuwonya nga tebawonya wabula bakyusa ebiwundu ebyo ne babitwala ku muntu w'omunda kati ku lunaku lw'oliva mu mubiri guno lw'oliraba nti obadde tewawonyezebwa bulema tewawonyezebwa kizimba wabula bakikuusa bukuusa ne bakyongerayo muntu w'omunda yesu yeebazibwa kubanga twawulidde nga batugamba nti bawonya ebiwundu ebyokungulu naye nga munda gye basindise biri ebirala tewawonye wadde yesu yeebazibwa nyo tetugenda kulabika nga tweyongerayo okulaba ebirala ebiringa ebyo yesu yeebazibwa katuddeyo wano yeremiya 6:14 katusuketandika olw'13
yeremiya essula ya 6 olulinyiri lwa 14 yeremiya essula ya 6 olulinyiri lwa 14 yeremiya essula ya 6 olunyiniri lwa 13 kubanga okuva ku muto mu bo okutuuka ku mukulu mu bo buli muntu wa mululu
balina omululu mungi okuva ku muto
paka
ku mukulu kwegamba nti okuva mu ddiini ziri ezedda era nga bwomanyi bakuŋŋaanya sente zaabwe bazitwala ezikukira eri omukulu kati omukulu yamanyi bwazikomyawo newankubadde ng'ekimu ekyekumi ekiweebwayo kyaweebwayo olw'okuzimba nyumba ya mukama mulimu obulamu ekyokulya n'ennyumba ya mukama befe abaana abaasalawo okukkiriza yesu kubanga ayogera mu bakolisi ekisooka 3:16 nti temumanyi nga muli yeekaalu ya mukama kakati tebabika abatume nnya ebyaleetebwa mu bigere by'abatume buli muntu yaweebwanga obwetagwe bwabeeranga buli yesu yeebazibwa naye bagambye kakati ku mulembe guno okuva ku muto paka omukulu bonna balina omululu oli akuŋŋanyiza ekimu ekyekumi emyaka 4 kwegamba ye alaba kiba kikyeyirika era n'eŋŋombe egamba gyabwe naawe okimanyi nti gyabwe naye bwe nkusaba ekyandiko ekigamba nti gyabwe tekirimu wadde nga waliyo ekyandiko ekigamba nti omubulizi w'enjiri anaalyanga ku njiri yesu yeebazibwa naye tebagambye anaalyanga ku kimu kyakumi bw'obuulira enjiri omuntu asobola okukusiima okuva mu kibiina n'agamba nga mukama aguwa omukisa kwatakwata kati ku kimu ekyekumi osigalanga era omu ku baweereza abeetaaga oba weetaaga n'oyambibwa naye agamba ku mulembe guno okuva ku muto paka omukulu omululu mungi ne bwavuga emmotoka nga muli basiiwuku teyeefiirayo ate ayongera kuŋŋaanya olw'omululu kuba taku emyaka gyonna okuva ku muto paka omukulu awezezza emyaka 3 akyabba abadde amaze emyaka 3 ng'aweereza era ng'akola ebyo neyakatandika kati era yakofa oyo olw'omwoyo gw'abasitaani guno ogugenda gunoonya ekkanisa okugisuula n'amaanyi ago ag'ekizikiza n'amafuta amabi.
Tuli mu Yeremiya essuula ey'omukaaga olunyi lw'ekkumi n'essatu. Era okuva ku nnabbi okutuuka ku kabona buli muntu muli azaamaanya.
Nti okuva ku nnabbi okutuuka ku kabona we twandise
pasita
bonna bali azaamaanya basinga. Obuli azaamaanya buliwa. Ayinza n'okwewolako n'atakusasula. Ayinza okukozesa emirimu. N'agamba kati okolera Mukama ebyokusasula teri. Ate nga neeka oli bubi. Kyokka ate n'abamu babawa ssente z'okusasula era. Mulimu muno abatera okumpa
obujulizi.
Mutuufu waavaayo omusajja naye ayagala kusasula kwaya mukuŋŋaanira eri. Sente era yazireetanga. Naye nga bo tebabasasula. Kyokka nga babeera bayimba emisana
eri.
Kwegamba buli azaamaanya buli awo munda omwo. Naye guno omwoyo gwa sitaani n'amafuta ago agatali malungi. N'amaanyi agajjudde ekikolimo. Ge gabakola bwe batyo. Kuba toyinza kubanga olina amafuta g'ogwa Katonda ku bulamu bwo. Omwoyo wa Katonda. N'otakwatibwa kisa. Nga Kristo yalina eki. Kubanga atuuka n'agamba naye nga tusobola kusiibula bantu. Kubanga abayala mulinawo ekyokulyawo. Yakulina emigaati ebiri n'ebyennyanja bibiri. N'agambira ebyo. Nebabi n'abikusa Mukama n'ayongerako era nga bwe yasindikanga bamalayika. Naye mubeera musa mubeera kukuŋŋaanira obeddale mwe mumanyi we munaayitawo munoonya Mukama mu linnya lye. Kati kyava Mukama ayogera nti olw'amafuta n'amaanyi gano ag'ekizikiza agagenzi gawamba ekkanisa abantu baweddemu
n'eki.
Kuba toyinza kuba n'amafuta ga gwa sitaani agajjudde ekikolimo n'obeera n'eki. Era bw'oba oyambye ogenda ku ttivvi ne weeraga. Naye nga mu kibiina muno bw'ogenda obuuza nga muli abanaku naye nga ku ttivvi walaze wagabye muno.
Tuli mu Yeremiya essuula ey'omukaaga olunyiriri lwa kumi na nnya. Era bawonyezza ekiwundu ky'abantu bange kungulu kwokka nga boogera nti mirembe mirembe so emirembe nga tewali.
Kungulu kuno olabanga bakola ebiwundu wano ne bafuusa nga bw'olaba abantu be beebaka ku misumaali kati yeebaka kuli n'ogamba sajja ono ayina amaanyi olaba oli musumaali gye tumukumise yeebaka ku musumaali n'anaamulinnya nako naye ng'obukuusa obuli wali omusambwa gwe oguli mu mugongo kati weyeebasizza ku n'agambi waliwo n'abasajja agaayo ettupa n'abaana n'agiggyayo n'ajja olulimi nga tewali kimusaze wali abiyinza n'okukubiisa
ejji
agaayo ebipapula n'afulumya empiso kati waliwo kkanisa kye tutamanyi nti waliwo magiki ali mu kkanisa ezimu nga bufuusa sajja omuno ow'egundi wa holy rice bamutadde ku bbiiti waliwo leediyo gye bamwogezaako aa buno mucere gwa bulijjo naye nabwe omanyi enzikiriza z'abantu tukola kasente ati nabwo tuba tubasabira omukisa naye kiva ku ndowooza zaabwe ebalowooza nti guli hole kugamba n'olaba obufuusa obuli awo kati ate kkanisa gwe oba tobiriiko
tobitigiri
kuba baakufuula mugoberezi tolina kyomanyi ngobeera omugoberezi ebyo byebiddirira era waliwo okujerega yesu nga kuli mu nsi muno okugamba nti kankano yesu alina abagoberezi bangi naye yesu taleka nga kukola bagoberezi bwe tunuulira Mateyo 28 18 paka 20 nti mugende mufuule amaka gonna abayigirizwa abantu abalina kye bamanyi Yes, you must
praise Jesus.
Kakati bana bawo nyi bundu
byoku. Yet the
inside. Agawulu bakachushide
bakazite bali mu magic. In your inner man through magic.
Yes, you must
praise Jesus.
Tulabesu lene omunano nyo kunuri.
First 8 chapter 8:11.
Tuli mu Yeremiya sura ya 8 olunyiri lwa 11. Era bawonyeza ebiwundu eby'omuwala wange w'abantu bange kungulu kwokka nga boogera nti mirembe mirembe
kungulu wano bakuwonya ne bagamba oli
bulungi
songa tewali mirembe yesu yebazi
mukama
ye yasigala alaba bala abantu ki kye bakukola bali mu bulogo obw'ebyensi kubanga ajjukira waliwo amaanyi g'ekyama abamisiri ge bakozesanga era ng'oyinza okulowooza oba oli awo ge maanyi ga mukama kubanga baakolanga ebyefaananyirizaamu era nga bwe tuze tulaba okuva jjo katugende katono wano mukuva olabe obulogo buno
obukuusa
oyinza n'okulowooza bakola eddala ki kumbe bafuusizza bufuusa era mukama agenda okutunulira bwali ng'ojjudde akawundu eyo munda n'okugwa eddalu tugenze mu kuva essuula nga tulabe eyo omusanvu olunyi lw'ekumi n'olu
okuva essuula ya 7 olunyiriri lwa 10 Musa na Aloni ne bayingira ewa Falaawo ne bakola bwe batyo nga Mukama bwe yalagira. Aloni n'asuula omuggo gwe wansi mu maaso ga Falaawo ne mu maaso gw'abaddu be ne guba omusota. Falaawo naye n'alyoka ayita abagezi n'abalogo era n'abo abasawo b'e Misiri ne bakola bwe batyo n'amagezi gaabwe ag'ekyama.
Nti baalinayo amagezi g'ekyama. Kwega bibanga ebyamaga bifaanagana. Musa asuddewo omuggo ate ne bano bazze nabo mu magezi gaabwe. Ne bagannyonnyola era tebayinza kunnyonnyola nti ogenda funa omwoyo bw'oti nti wakola bw'oti ne bw'oti ofuna okwo. Bakugamba genda ku nsozi onoonye Mukama ajja kuviirayo n'oyambuka olusozi. Tebakunnyonnyola nti omwoyo omutukuvu okujja ku mmwe mwenenye muleke ebikolwa byammwe bibi mweyongere mu kigambo kya Katonda n'omwoyo anaabajjuza era kukujjuzibwa kw'omwoyo bw'ati bw'anaakujjuza bw'ajja ku ggwe n'otuula mu kuteesa kwe ng'akuwa amaanyi bw'akuwa amaanyi n'otambula bulungi n'okuteesa kwe ng'akuwa okutegeera ajja kwongerako okumanya bw'akuwa okumanya n'okunyweriramu n'okutegeera alyoke akwongereko amagezi akujjuze obwo akwongereko n'okutya Mukama ajjuzibwe mu ggwe obereka ojjuziddwa omwoyo wa Mukama wabula agamba katwekuzibwa olaba nduulu naye ng'ojjuzibwa kati tomanya oba oli mu liita mmeka. Abamu ne bakugamba n'okugamba azitwogera ennimi oba ojjuziddwa kati naawe n'ogamba kantandike ndage nga nzijjuziddwa riya makala nawe okakasenga ojjuziddwa naye kambuze ekibuzo Yesu oba teyajjuzibwa muntu kubanga teyayogera nnimi teyayogera teyajjuzibwa. Bayibuli egamba nti n'omwoyo gwe yalina yali tapimibwa. Bannabbi yowange balabika bannabbi bano tebajjuzibwa kubanga ne Elayija bamuwadde bupostyo ndowooza era teyajjula kuba ati teyayogera nnimi. Kankubuulire omwoyo ennimi azigabanga bw'ayagala omulala amuwa okuzoogera n'omulala n'amuwa okuvuunula naye akubuuza bonna boogera ennimi era bonna bavuunula bakolesa ekiswa 14 akibuuza bulungi ne bakolesa ekiswa 12 kati tebakulimba kati bano bajja kugamba nti aa olwojjuzibwa kumbe bukuuza tebakunnyonnyola bijja bitya obubonero bwe bateekawo tebulina mu bayibuli si bwe bulaga nti tetujjuziddwa. Yesu yebaze kati ttabu eriwo bwe bukuusa buno era bwagala okwefaananyirizanga ebya Mukama kubanga Musa asitudde omugoba ne bana abalogo mu magezi gaabwe ag'ekyama nabo ne bakola gabeera amagezi gaatyama era bw'otuuka omubuuza ennyo naye mutume bw'okimanyi gw'olowooza mutume naye nabbi wakola otya aga mwana wange onakkiriza okuyita mu byonna mbutwale nkulage bye bakikola tugendayo mubuuzi yesu yeebazibwa bw'anaakunnyonnyola engeri gy'ogenda okikolamu gafu ojja kikolera emyaka mingi nga togalabya nako kuba waliyo enkola endala gyatayinza kugamba yoga yakyama erimu okugenda eyo ne weeyambula jezebeli n'ajja ne mwegatta naye n'oyonka amabeere ge mujuzibwa kati ebyo tabikugamba era ano mune mubeeramu naye emyaka emeka temusobola kusyalinga mu mafuta g'ekijaala muvaamu ogu n'abafuleediwe n'abaako gyamutwala oyo yajjuzibwa mwe mu ebbanga lyonna babeera mu bulogo mujjuzibwa olwaleero mujjuzibwa olwaleero mujjuzibwa nekyo bwe mutemubeera neza nekyo emyaka gyonna naye nga tewaba wajjuzibwa ntibuuno muwulira bulizi batakula ibasiiwa bibogeza bimutategeera netekuvaamu agamba kakati oyo atandise okukola ngaye ng'ate ali awo kuje amala kukwata bakutwa ne bakukolako emikolo ne bakusimba awantu naye yesu abeera n'abayigirizwa ne bagenda ne bakola ngaye nga bajjaali naye era bakomo ne bamugamba mukama wafunafe muzimu kati tukuwulira abagamba naye temusanyukire ekyokekimundi amanya ga mugandikibwa mutabo ekyobulamu yesu yeebazibwa kaakati bano tebakubulira amafuta gajja gatya kubanga wabeerawo obulogo obw'ekyama katuyingireko mu ssula essula ene era tukyali muyo musanvu nyiri tutandise olwabiri
okuva essuula ya musanvu olunyiriri lwabiri musa na aloni ne bakola bwe batyo nga mukama bwe yalagira n'ayimusa omuggo n'akuba amazzi agali mu mugga mu maaso ga falaawo ne mu maaso g'abaddu be amazzi gonna agali mu mugga ne gafuuka omusaayi n'ebyomu mugga ne bifa omugga ne guwunya abamisiri ne batayinza kunywa mazzi mu mugga omusaayi ne gubeera mu nsi yonna ey'emisiri ne bakola bwe batyo abasawo abamisiri mu maaso gaabwe ag'ekyama amagezi gaabwe ag'ekyama falaawo omutima gwe ne gukakanyala
owulira kye bakola kaakati nabbi oyo oba omutume oyo atuuka n'akola ebyamagero nga mu magiki mu maanyi gano ag'ekizikiza kati nawe neyongera okakasa omutima gwo wano wendi katonda atambu kumba oli mu bulogo bwennyini era bw'araba oyagala alabuukirira bwoti agamba leero mukama akusitudde jangu agenda kujjuza kati ng'ojjanga kuba amaanyi ng'oyongera kutubulanga ate bwodde eno tugambe oba oli muyimbi n'oyimba abantu ne batandikawo okuba mu bukerere nga bajja bawongera bakusabira kumbe bakubaga kyolina
kati ate
oguddako
bw'oyimbewabaayo
akuba aleluya
yabaanibifiira
mu mpolampolampola kati onsabira ki ate nga mukama
ampa
kati ate ampadde ate omu naawe oyonsabiraki kino ky'obeera okola yesu yeebazibwa kakati njaga nkutegeeze bwe abalala balina obudde obw'okukumikiriza ennyaanya envundu mu nnyaanya ennamu naye nze sibulina oba ne kristo yatulaba toyinza kukwata nnyaanya n'ogiteeka muna ogiteekamu zonna zivundu byebyo bye twayogeranga edda nti abantu bano kasita boogera linnya lya yesu tubaleke
bumbe bakulira ddala kuja kutumala era kankano bangi
nnyonaye
tekiseera tujja ebibala byabwe basobole okuva muffe kimanyi bwete sibeewa ekyo ekyokusirika abalala basirike naye ffe ekibi tetukibikkirira era tetujja
kwerimbalintuli
balokole wamu n'abo abantu
yesu
yebazi tetwatumbwa kubikkirira kibi n'emirimu gyakyo wabula kugisaanyaawo bw'aba tuli bambasada ba kristo ate nga kristo yalabisibwa okusaanya emirimu gya muli sitaani twababaka tukole naffe tulina kukola emirimu gyeyakolera ddala kusaanyawo emirimu gya muli sitaani okusumula abantu ba mukama baddeyo waabwe obwakabaka
bw'omuggulu
tuli mu kuva essuula y'omusanvu olunyiri lw'abiri mu ebbiri ne bakola bwe batyo abasawo b'emisiri mu magezi gaabwe ag'ekyama falaawo omutima gwe ne gukakanyala
kakati bwogenda mu nsula y'omunaana basooka ne bakola ne bigaana ebisingawo kuba mukama yamala n'asukulumawo tenkugambe nti balina ebyamagero bye bayinza okugwa mu bulogo bwabwe nga byefaananyize bya mukama naye katonda bw'amala okujja katonda asukulumawo nnyo ne batuuka okukola nga tebakyayinza kukola yesu yeebazi kyenkusuubiza buli kko nti mukama kankano ng'alongoosa ekkanisa wali bye tugenda okukola nga tebayinza kubigeza nako mu bulogo bwabwe yesu yeebazi yesu kwamulabanga ng'ayita mu bibuga ne mu byalo ng'awonya bano bw'otakuna nabo appointment towonyezebwa mbw'asiŋŋana omulema gukuba mugambe tamulegeera biri bibeeramu endagaano olina okugenda eri n'osobola okulagana nabo mukazi munda eyo mukazimbe bakuyingiza endagaano olwo ne balyoka bajja okukusalira owonyezebwe oteekeddwa okuba mu pulaani ezo tebibeera nti awo osiŋŋanye batwala okuziika omulambo tambula genda oba musanze asabiriza mulema ali n'omugamba tambula genda ebyo batoobiraba lwaki zibuka ku maaso ag'omwoyo n'agomuyi abatume basiŋŋaana asabiriza ku mulyango nga mulema nibamugamba zabu ne feeza tekulina naye goloka ku bigere by'otambula ogera tebakoze naye appointment wabula omwoyo alina appointment n'omuntu oyo olwaleero ani gwe mulaba atambula mu kibuga ng'asiŋŋaana abalema bw'abagaba batambule ziri zirimu endagaano basobola kuyingiza mu ndagaano amaanyi agasinga bagasemba ku butuuzi bw'otatuka katundi kaabwe oba mu ofiisi yaabwe tetikuwonyezebwa banga kundi bansomesa nkweza sitaani oba toyagala byogere bino ng'omusiŋŋanye era n'akatuuti ke bawonyezaako basooka sindikawo abagenda osimbawo ebintu
byabwe
tasobola kumala ge kusanga mu kkuba omu akuwe mubadde mulalwa kusiŋŋanya mukama akuggyeko eddala sajja gwe tambula ogende mirembe waliyo bye mutalaba naye nga biriwo weeri biri birimu endagaano nyingi nnyo omala tuuka mu kawoofiisi ako oba katuuti kaabwe omala yingira ndagaano z'amaanyi gali ag'ekizikiza ati naawe ne balyoka bakufuusaako magiki waabwe ne bakuwonya mu bungulu naye ng'ebiwundu byonna babisirise mu muntu w'omunda balina enkola endala nti singa babeera bawonya nga balaba mu butuufu gye bakusindikako ebiwundu ate eri naawe wajjuladda omwoyo gwajjuladde ebiwundu kati babitransfaringa ne babiisa mu mulala ne bagamba nti mukama obulumi abwetusaasaddekwonoonyesebwa kuyita
mwoli
kumba akawundu bagafuusa bagajjakwono bagateeka mwoli era ebiseera ebisinga oyinza mukulaba nga toli mulwadde kungulu musujja kwonna naye ng'oyongera kusiwuuka kugwawo kuga ki kyennaba kumbe omuntu olina agawundu baabadde bagakkiisa
batusiri
ne booli emmere efaanana etyo batonyerera ebino tubadde twalaba mu isaaya wa katweyongere tulabe mu isaaya nyagadde kwongera kugaziyizaawo ukikwatagana n'obulogo
bwabantu
bebeerowolizibwa okuba nti bawonyeza banna
so nga
tewali kuwonyezibwa bawonja kungulu ebiwundu ne babisindika eri muntu
w'omuntu
tuli mu Isaaya essuula esooka olunyiri lwakutaano
katandika olwokuna
Isaaya essuula esooka olunyiri lwakutaano
Isaaya 1 verse 4
woowe eggwanga eririna ebibi abantu abazitoweddwa n'obutali butuukirivu ezzadde ly'abakola obubi abaana aboonoona balese Mukama banyomye omutukuvu wa Isirayiri basenguse bazza ennyuma ekibaagaza ky'okukubibwa nate n'okweyongera ne mweyongera okujeema omutwe gwonna gulwadde
yagambye omutwe gwonna gwalwala ogw'ekkanisa kati bingi byokola obikolanga mulalu neweefuula mugwe tosala mu njiri ya Kristo ngesiswala n'otandika okukola ebiswaza kati neweefuula mu toswala bakusinga n'oleekaana yesu bundi jogera yesu bulungi era buulira abantu yesu atayonoona amagezi g'abantu kubanga yesu omutuufu afuula ebisirusirwa okubeera ebigezi tasiriwaza ate era alonda ebisirusirwa ebyensi n'abifuula ebigezi tasiriwaza yesu tumulowooza bulala yesu bayibuli egamba yatambula ng'akola obirungi gwe n'osiŋŋaana omuntu ye kati akatuuti akateeka mu luguudo wakali eddalu limutawaanyiza ddala twetaaga okuwulira yesu batuganda ne tukoppa enkola z'abatume ne bannabbi kale mu butale abantu batudde balina mu maduuka agaabwe mu mayumba gaabwe kati weewuunya ogenda kukola muntu muyigiri naye motoka ziyitawo oli wali olengana batuuka ne bakutunuulira maama yesu banene sikyalokoka yesu maama akwisa eddalu kati omutwe gwonna gwatuuka ne gulwala essaala zibakusabira n'amafuta agatambula ku bulamu bwo gaakusula eddalu mukama n'atunuulira omutwe n'agakutudde katwewuunya okola ebinoga mutezitwala mu linnya lya yesu kyova olaba omuntu bw'alowoka ebiseera ebizima yesu nasuula eddalu lye n'alowooza nti eddalu lya mukama mbunze siswalira mu mukama n'omusiŋgana ng'asibye ennyaanya bbiri mu kibba agenda kwanjula mbu ye taswala mu linnya lya
yesu
gundi lekeraho okugira mu linnya lya yesu ng'oli swaza ate nyaanya biri mulongole piripiripiri ebibba akola bingi n'ateeka mu piripiripiri n'abisira bulungi batuuka ne basabaasaba ebintu byetategeera amafuta amakyamu ne gayingira ku mutwe ne boonoonekera ddala olw'obulogo bwebabeeramu nga balowooza nti kwekusaba naye twawulidde amafuta ga mukama be gakola ebirungi abasirusirwa bafuula abagezi n'otuuka ng'owambiddwa ewantu nga bwe tulaba ow'oluganda ono gwe batunda emisi yozefu mukama amuwa amagezi ayogera by'amagezi abantu balokoka naye gw'otuuseeyo kibyoyogera omanyize siswalira mu linnya lya mukama mulimu n'abayita omu agenda asiŋŋana abantu babala ssente mu linnya lya yesu mukama agambye empaaka ezaana towana kimita kumi kiwe kati pagaga mutuku omutwe gwo nga mulwadde gwomala okuyuuyayuuya bwotigoza olinga ali musaba avuddeko omuzimu bw'otakunyenya yesu tawulira ango waliwo ebintu bye twekozaakoza nga byo biswaza erinnya lya yesu wabula kwekowooza mbu siswalira mu yesu mbu kubanga ekyandikwa kigamba bonaakwatibwa ensonyi yesu naye ajja kukwatibwa ensonyi mu maaso ga mukama si nsonyi zakumubuulirako kasakubuulira era tikukola kyeyakola si kwegwisa ddalu lya mubiri.
Tuli mu Isaaya essuula esooka, tuli mu Isaaya essuula esooka olunyiriri lwa kutaano. Ekibaagaza kimu okukubibwa nate n'okweyongera ne mweyongera okujeema, omutwe gwonna gulwadde n'omutima gwonna guzirise.
Kati omutima gwo gwabivaako dda era olumu ekiseera ebikwasa ensonyi gwe nga tebijjakukwasa totya kubeera mu nyumba eyo kiro saa mwenda n'obaluka gasi Bayibuli ekugamba bwe kiba kisoboka beera mirembe n'abantu bonna, kuba olina okukwatira mu Yesu nga gweyaga temukikoyite, mubeere wakasaba naye beera mulevu nawanya ate bantu ku byalo sawa mwenda ogwekyo haleluya omanyi bw'omala n'ogamba ndabala abasiraamu batulimbana kakati kuba oli musiraamu oba okopa bya kisiraamu omutwe gwonna gulwadde n'omutima gwazirika kati ye bulokole yatuuka ekiseera manya olina okugwa mukazi oyo nisi bwe kiri abo luganda yesu alonda ebisisiro ebyensi n'abifuula ebigezi omutima gwazirika takyanyakyatya mulimu n'oliye nga ye bbaawe takyamulinako amulaba nga sitaani omutima gwayonooneka talina mwadde okwagala ye kwakula wakawo tewakyali byakuteesa bwoma mugaba naye ontaddeyo mazzi ogenda katifuba tegeereyo simanyi olimu ne sitaani anziiza okusaba naye nga jjukira bayibuli yenyinigamba ofumba obusibemu ekitibwa abantu bonna kati waba watuuka n'ogwakasoole omutima gwonna ne gwonooneka ne gulwala gwakubeera mu sitaani ezikulisa buliza eddalu amafuta amabi nga gatambwe okugwamu n'empisa z'awaka mbugwe walokoka sajja geza kuba naye munange wa kwaleyeyo limu ne sitaani omanyi otyo obanga ebikola bye eby'obulungi era ebyobutuukire binaalokola omulungi oyo kubanga tulaba mu Peter ekyokubiri ekisooka essuula eyokusatu nti ebikolwa ebirungi biyinza okulokola omwami oyo oba omukyalo oyo okugyako ye nga muganya okukkaanya naye omusajja okkaanyiza naye ayogera kakati gwate otabuse butabuzi abalala bwe mugenda eri abasumba abamu abo n'abatumwa abamu abo n'agamba oyo nosiye mwami n'olyokana kino kiwedde kati kyengenda omumukola nina omumukola ebinyiza paka lwanaagenda yego bayibuli yakugakola ebyo oba oba ebikulokola kwegamba omuntu alwala omutwe eddalu n'atabuka n'okutambula ku kkubo ng'afuuse nga musiraamu abula kuteeka wali kakeeka atandika osaba nga boolaba baliwe bakola mu tawuni bateekawo mu tawuni ne batandika ati ye mulokole ate ye atambula yakaraba mu kkubo waliwo ebintu byogenda okopa nga bwogamba mukase eddiini nazo zibikola mwekundi tuli wa ddiini oluŋŋamiza omwoyo wa katonda era omwe bwakulungamya essaala ne bw'ogisabira mukyama muli anyuukiddamu wadde oba otambula kubanga bayibuli egamba addamu okusaba kwaffe n'okufumiriza kwaffe waliwo ebiro bye weetaga okufumiriza essaala erimuli essaala erimuli ekkumi kati oli mu takisi ng'owulira essaala y'olutalo ng'otandika okimanyi nosoosaba essaala y'olutalo ng'oli mu takisi naye nga tebakutegerera kutegeera akati aba bali mu takisi ab'omu maaso ne baba
And they begin to show how you're mad.
bwofuna ekifo ekikufe balinga okwogera yogera lunga olutalo niba oli mukati mukama nakulunga nakati jingira olutalo saba olutalo abadoni mumuyitire jukira mukama amanyi okuwulira esala y'omujama naye agimanyiddeolir era akebere kumajama awuliriza
n'ebyama
kati olina okukiriza omwoyo akulungamye buli kintu okikole mubiro byake ebituufu ne mukifo ekituufu kati omutwe gumala okukwedda lwakubeera mumafuta ago agabala lusalamu omwoyo atasobola kuwa kontrolo otandise kati kukanga bano bannaddiini oteeka mukeeka wali olowooza enkola ebyabwagano nawe okolenga omusiraamu gwateko omukeeka wali mu kibuga kustriit nawe tulina okwawukana n'ebikolwa okuva ku bikolwa by'abantu kubanga kutwagala kukola ebikolwa ebyokukkiriza n'okukkiriza okuva mukulira n'okulira ekigambo kya kyetugamba kola
tuli mu isaaya essuula emu olunyiri lw'omukaaga okuva munda w'ekigere
okuva ku kigere mu muntu
w'omunda
kyekiriyo
okutuka ku mutwe
mukama agenda okutunuulira bwe baawonyanga ebiwundu
baabiseemu
kyaki kyajjudde
temulimu bulamu
obulamu kwe naye nga nokungulu baakuwonyeze olaba ngaoli mulagulonyi nnyo
tuli mu isaaya essuula esooka onyola omukaaga wabula ebiwundu
ng'akawundu akali mu gwe jjukira naawe gwe batasabira mukuwona tuwulu waliwo enkola eri gyenkugambye gye batera okuyita
incarnation
batransfaringa ekintu ne bakiteeka mu muntu omulala kakati bayinza okuba basabira omuntu mulwadde eno wabula ate nga mmwe balwadde ate mmwe mukuba endoolu n'ogamba ate obulumi weempulira buvudde wa kumbe kino ekibadde eno ate bakituusa ate
bakiteekeeru
kati mmwe mukubamu
tuli mu isaaya essuula esooka onyera omukaaga n'okuzimba
mulimu agazimba gwolowooza bawonyamu wabeera okweraga bagamba weba yesu
yebaomusajja
ono mumulaba mukama yamuwonyeza ekizimbe kyabadde naye babuli yegamba ku nabbi wa katonda era omuweereza wa mukama nti awulira bingi era alaba bingi ayogerako si buli olabye ekyokoze
ekyamayamuwewane
kisa mukama ekiti abaagala okuwa obujulizi n'okwebaza katonda bo baleke bejjire naye kumbe ebiwundu
bino
bakikyusa ne bakizire mu nguwa omunda mukama agenda okutunuulira bwoti olina akawundu
wenna
lw'oliva mu mubiri ojja kulaba mu nsi y'omwoyo gw'ofaanana mulimu ne mumwe abatalina bizimba naye ng'ogenda va mu mubiri guno mwena agazimba kubanga oli mulema ng'obulema bwono baabukuza babuteeka kuoli yengeri yabamalayika bano abaagwa gye bakolamu ebintu
byabwe
tuli mu isaaya essuula esooka olunya olw'omukaaga
n'amawa
amavundu
nga amaga gonna oli muvundu
tebibunizibwanga
tebibunizibwanga kakati kwena olaba byabunizibwa era olaba oli omulwadde yagamba bwabamusabira yawonye n'obujulizi najja naawe neebaza mukama abadde n'ebiwundu mukama n'abiwonye kati mukama agenda okutunulira
muoli
muvundu awe kyenakugambye nti yesu ye bw'aba awonya awonya ava mu muntu w'omunda ngatawabwe ekyokulabirako kyenakuwadde ekyomusajja ono yali omuzibi w'amaa amuwonya okusooka n'amugamba kati olaba otya nti ndaba abantu balingaeii bawonya kuva munda asookera ku mwoyo gwo And it comes
on your soul, which is the soul.
Yes,
praise
Jesus.
For he asked him the second time, now how do you see? I see people, but they're like shadows. That's the second time. Now the third time he asks him, now how do you see? I now totally see people.
Yes,
praise Jesus. Now, you
have a power in your own. Never seen the
outer.
But no one that wants
you to
do it.
You want to prove
your faith. They heal
you and you run from their
syrup.
You won't see that the wound which was healed has come back. Or you even die.
And
you wonder if they healed it. Now,
where
did they get it back?
They
kept it and have brought it back to me.
But Master
Jesus says,
when
he heals the 10 lepers,
he healed
them and they
reached
a certain level. And they came back to the 9 of them. And one of them came back. And he told him, be totally healed.
But the father has
never said that,
let it be over.
He left them on the level he left to them.
But
this one was told, be healed totally.
If they are
on the level healed of them. Now this way, because
you
have not been knowing that there are people who work magic and they are
needed
in the Church of Christ.
And usually
rice, 50,000, they can't get any
mercy. And
this is and you ask 50,000 shillings on 1 kilo of rice.
No, it
is for 2,000 years.
I tell you, I want
it is written by
human beings.
It is written by human beings. Our blessing, read and see it. It is sold 20,000.
30,000
shillings. The other things are
thieves
and magic. When you see that happen, you don't ask yourself where they come from.
You don't have to ask yourself where they come from.
The things of Satan yesterday,
it's through
doing miracles. God is people. And
we join
them with the other
Tuli mu Isaya sura esooka olunyolo mukaaga. Tebibulizibwanga, so tebisibibwanga, so tebitekebwanga mu mafuta.
Ebiwundu ebyo
tebizibibwanga, era tebitekebwanga mu mafuta.
Gyebiri eri mu muntu
w'omuntu,
abantu balwadde
bazibu.
Tuli mu Isaya esula esooka olunyi lwa musanvu. Ensi yammwe ezise, ebibuga byammwe byokeddwa omuliro. Ensi yammwe amawanga gagiriira mu maaso gammwe, era ezise kubanga amawanga gagisudde. Era omuwala wa Sayuni asigadde nga nsiisira mu lusuku olw'emizabbibu, ng'ekikuumirwamu ekiri mu nnimiro y'emyungu, ng'ekibuga ekizingizibwa. Mukama w'eggye singa teyatulekerawo ekitundu ekyafikkawo ekitono ennyo, twandibadde nga Sodomu, twandifaananye nga Gomola.
Nti singa Mukama tatufisiriza
era
singa teyasigalayo Mukama
wafuyeswandibadde
nga Sodomu ne bakati ebirizaabi
ebiri
by'ebisiraga era birina mu
kkanisa
abantu okuzina nga tenkana bali bwereere mu kkanisa.
Now listen,
you have
a moment renewing ourselves.
We
would have been like Sodom and Gomorrah. We would have burnt us down.
We would
have burnt your cities.
He lives
in
our
cities.
The Jews have been sinners.
Time for this gospel to get out God's people. But remember,
Christ
was going to come.
He
heals people's
bodies
and the spirit upon
him.
That's what he does.
Omoyo gwa Mukama Katonda guli kunze, kubanga Mukama nfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi.
Amafuta agabeera ku Mukama waffe
Yesu
n'amaanyi
okubuulira
okusooka abawombeefu ebigambo ebirungi, ebigambo by'obwakabaka bwa
Katonda,
obwakabaka bw'omuggulu. Amafuta ago gakikola,
naye
amafuta agabeeza bubezi. Twala oyingira Amerika,
leero
ebigambo birungi.
Tuli mu Isaya esula enkaaga mu emu olunyiriri olusooka. Antumye okusiba abalina emitima egimenyese,
nti emitima gitwala byeri bali gye batawonya.
Ye
Mukama waffe awonya miwonyo okuva mu mutima mwonna. Kyemuva mulaba hano wano omuntu bw'aba ali mu kifo kino, oba bw'afuna enjiri yabwe, omutima gwe gunywera, afuna emirembe, niyo wonja gye
givudde.
Isaya esula enkaaga mu emu olunyiriri olusooka. Antumye okusiba abalina emitima egimenyese okulangirira eddembe ly'abawambe,
okulangirira eddembe
eri
abali bawambibwa Sitaani okuva mu bikolwa bye eby'enjawulo. Ky'oba olaba ye bwe yalinga atambula, egyo emirembe agirangirira kuba bwe yasiŋŋananga ku kkubo oba obadde ofudde, jjukira otambule. Omulema abazibe yalina woofiisi mw'abasisinkanira, kubanga abasibe bali bangi, abamu kubo nga tebayigana kutuuka gy'ali nga tebamumanyi. Yalina okubanoonyaamu kubanga ye musumu mulungi anoonya endiga ezaabwe.
Isaya esula ya nkaaga mu emu olunyi tukyali ku lusooka. N'abasibe okugulirwawo komera, okulanga omaka gwa Mukama ogw'okukkiririzibwamu, olunaku lwa Mukama Katonda waffe olw'okulwanirirwamu eggwanga, n'okusanyusa bonna abanakuwadde.
Jukira amafuta agaaseekebwa ku Mukama waffe Yesu galeeta essanyu. Era agamba nti amafuta yamuwadde amafuta ag'essanyu okusinga baganda be, kubanga yagala obutuukirivu n'akyawa ekibi. Tukisoma nnyo Ebbulaniya esula
ey'ensooka.
Mafuta gasanyu
va
ku mafuta gatukakugamba, waliwo omwoyo w'enseko agenda kukusisa n'oseka olwo olwenda
kulwonyonaebikoma.
Gano mafuta gabeera ku ggwe ng'olina essanyu ly'obulamu bwo ennaku zonna, wabula bano bakusesaamu akatini ennaku bbiri oba lumu, ŋŋenda kubawa omwoyo
w'okusisa.
Twabalagaana obutabi ne baseka ng'ebitategeereka ngu abawasanyu,
liri
essanyu likubeerako, si
gyakusekaaseka.
Nakati kangubuuze, bwe buli lw'obeera n'essanyu otambula osekaaseka? Wabula lyagaa kakati mbawa omwoyo w'enseko, omwoyo w'essanyu, n'olyoka oseka, n'oseka olukwe ne lukuluma,
n'olyoka.
Etwawulyanga omwoyo w'obunyama afugibwa nnaku, era essanyu ly'oliwulyanga oyagaaseka taba mukolaga Mukama, tekosi Mukama osumuludde abantu, si kutuuka mu kkubo. Wabula Yesu asumuludde abantu. gwe mwoyo n'amafuta gali mugenda kula ku mafuta
ag'okuseka
ne mulyoka musekanga emisambwa mu malungu gye giba gibayingidde wali owuliddeko emizimu nga giseka mu malungu gisekanga abo bantu wano ebaseka ye nga giseka awataliko awatali kutegeera tewali na nsonga nnyo
ebereeibe
kati walibakusesaasisa noseka noseka oyagala lekeraawo nga
tulekeraawo
tuli mu Isaaya essuula enkaaga mu emu olunyiriri lwa kusatu okubateekerawo abanakuwadde mu Sayuuni okubawa engule mu kifo ky'evvu amafuta ag'okusanyuka mu kifo ky'okunakuwala ebyambalo ebyokutendereza mu kifo ky'omwoyo ogw'okukungubaga
nti obyambalo nga byakutendereza era ng'obulamu bwo tebwetaaga kujajinga bujajinga okutendereza mukama naye kati ebyennaku zino byakusooka kukukyajinga ojja ojjudde
ennaku
mbeera nga nzibu yo
nti
ne bakukyajinga n'olyogaganuka
okutendereza
naye okutendereza kwa katonda oba okulinanga byambalo jjukira ogenda n'olujjukira enjiri gye wayambala bigere mukama n'engeri gyagikuwaddemu otandikirawo okutendereza ogenda n'ojjukira amazima gakusibye mu kiwato ng'omusibe nakale mukama bannaage nteka n'okusiza n'okutendereza n'ojjukira ekyokutuma kyakuwadde eky'obutuukirivu oba mu kuwulira mu kukkiriza n'okukkiriza okuva mu kuwulira n'okulira ekigambo kya katonda yesu yeebaze nolyoka ojjukira engabo gyakuwadde kiragiro ku kiragiro kunyiri kunyiri kyekyambala nno kyakwambazidde okutendereza n'ojjukira ekitala kyakukwasize ekyekigambo sabbewo y'obulokozi olaba omuntu kuvaalibwamu naawe kubanga sabbewo y'obulokozi ye mwoyo mutukuvu eyakkalubi ng'ennimi ez'omuliro ku mitwe gyaffe ndikwala batuma essula y'okubiri
tuli mu Isaaya essula enkaaga mu emu olunyiri olwokusatu balyoke bayitibwe emiti gya butuukirivu mukama gye yasimba alyoke aweebwe ekitiibwa ye kale balizimba ebyazika eby'edda baliyimusa amatongo agaasooka okubaawo era baliddaabiriza ebibuga ebyazika amatongo ag'emirembe emingi era bannaggwanga baliyimirira ne baliisa endiga zammwe
yesu yeebazibwa wano kwekwendibwa kw'abamawanga bonna yesu yeebazibwa naye mukama bw'aba akola byonna asiba ebiwundu byabe emitima egimenyese asiba ebiwundu tugabira essanyu atugamba mu Isaaya 55 nti byalina okukolebwa bwe ebyo Isaaya 55 n'osooka pakulukuna
Isaaya essula ya 55 olunyo olusooka mukale buli muntu alumiddwa ennyota mujje eri amazzi
mujje eri amazzi amalamu wano abiita eri omwoyo omutukuvu kubanga amwogerako mu Yokaana essula ey'omusanvu olunyo lwa 37-39 nti munda mmwe mujja kulukuta emigga egy'amazzi amalamu omwoyo wa mukama akulukuta mu nga emigga singa bino bimuwulira amasannyalaze
tuli mu Isaaya essula ya 55 olunyo olusooka n'oyo atalina bigula mujje mugule mulye
mujje mugule awatali bigula
jangu
n'ensigo yo mukama agenda kuba akufukirayo jangu enangoole teekamu ekiweebwayo agenda kuba akukolera bw'ojja nga tolina takkole kuba mukama
akimanyi
ekyatekwa kiri mujje nga bwe muli kikola ku ngeri kina mukujja nga oyambadde enkunamyo zo mukujja n'empisa zembi kati bw'ojja nga tolina
sentukama
beera bw'otuuka n'akufuula ekitundu
ekyo
bwe najja nga nina empisa
embimukama
n'azinzijjamu bwe najja nga sirina sente mukama anangabira kati yagamba
ye
bw'aba awonya ebiwundu okusumula
abasibiddwa
bajje nga tewali byebagenda kukozesa kugula byabwere atuwadde buwa nammwe muwe buwa kyatukkiriza mu matayo wali nti nammwe nga bwe mbadde nkola nga mpisa abantu bagule awatali bigula nammwe mubayite bagule awatali bigula
tuli mu Isaya essuula ya 5:5 onye olusooka weewaawo omugye mugule omwenge n'amata awatali bigula awatali muwendo
waliwo amata g'ekigambo kya katonda gatuyita okugula mpita ekisooka essuula
ey'okubiri
onye olusooka paka olwokusa nti ng'abaana abaakajja muzaalibwe mwegombe nga amata
g'ekigambo
ganaasobola okubakuza teri kugula kigambo ng'era bamu ku mmwe mugenda mugula genda mu saaviisi naye nga yamitwalo etaano saaviisi bagiyita mu
spesho saaviisi
ezisigadde zibadde ki zo yesu tazibeeramu si yeyongera nti babiri basatu webakuŋŋaanira nga naye waali kati eri spesho efaanana
ete
kumbe yerimu omusambo
omukulu
era bakula special
service
kati mulimu n'ababikoppa nga nayo byokoppa
tobimanyi
gwe tomanyi gyekyava lwaki bali bakisalawo ne bagita
special service
mulimu n'abakugamba omwoyo fresh fresh spirit
omwoyo mujja
receive first breath
soko osikomoka
first breath of the Holy Spirit
era ufune empewo ya moyo mtuko
wojisikira eri
when you breathe it you
fall ha osibire
you end up falling down
Isaya esule ya 5:5 olunyolo okubiri
Isaiah 55:2
lwaki okuwaayo ebigula olw'ebyo ebitali byakulya
mumuwaayo ebigula bino si bya endiya eri awo netegeerekeka si mmere ya mwoyo tekuza wadde wabula owaayo n'ekimu ekyekumi owaayo okwebaza eri ebyo ebisiibulukuso by'enjiri kama n'atubula n'agamba kakati eyo si njiri oyo kitwale n'amaanyi olamu eyo njiri kakati lwaki owaayo eyo si mmere kuba nakugamba wali baawo enjala n'ennyumba nga si ya mmere neya mubiri wabula yakuwulira kigambo kya katonda kakati gwe wagula oba biki oba okyagula biki ebyo byenkula
bwogule
tuli mu Isaya essuula ya 5:5
2
lwaki okuteganira ebyo ebitakutibwa
n'oteganira ebitakutibwa omusajja agamba singa onaafuna ekigambo kya katonda nya amazima ofuuka owedde naye ne bw'olinoonya emmotoka ojavuga eno ogiteeka oyagala
endala
otandika oli musumba ayagala okugulayoka
noa
wogigula n'ogiteeka wali n'olyoka olaba alina ennene
endala
n'ogamba du njagala kati big hone eyo linnya lya yesu bw'omala eyo oyagala bagita batya vyeiri tokuta ebbanga lyonna wabula yesu bw'akuwa amazima mu ggwe bulijjo ofuna obeera mu ggwe ayogera nti ky'olina nga kikumalenga era n'akwongera ko nakyo nekikumala bumazi n'akuzimbira ennyumba esooka n'ekumala n'akuzimbira kalina nayo n'ekumala bumazi tobeeraawo ng'oyaayaanayaayaana ebitategeerekeka naye eno mu mwoyo guli ogw'amasitaani n'amafuta agafunibwayo muyaayaana bw'ofuna kino tokuta n'onoonya ekirala mu mukama akulinyisalemu bw'omutuukako mu kutegeera aba natiggulu talinnya akolebwa yonna mu kutegeera naye zebuze bazirabira mu bintu ntu bino ebikwatibwako eby'omubiri ebyo byonna byegaffe ebyatuweebwa naye waliwo levu mukama gyatuulabirako twagala okutuuka ku kigera kya yesu naye kigera ki kyeyaliko Bible
says,
abatumye okubeera bannabbi, abatume, abasumba, abasomesa, olw'obuzima omubiri gwa Kristo, okutuuka ku kigera kya Kristo. Ekigera ekyo Yesu yaliko, vuga nnyonyi, limousine, yali ku kigera, kubanga obuyinza bwatuwadde amayumba, emmotoka, ebyo byonna weebiri, nnyongeza. Naye mulevo okutuuka ku kigera kya Kristo yali kulevo ki? Bange bamanya nga amanyi byonna ne balyoka bamukaga. Yali amanyi byonna. Yesu yeebaza. Era ng'ayogera bingi ku bwakabaka bwa Katonda. N'agamba mbadde na bingi eby'okubagamba ebirala. Naye temulina space, temulina lepo ebwatuse mu kutegeera. Era bakugamba okukula mu kigambo kya Katonda mukutegeera. Naye revozi ennaku zino kuno omwoyeze kukola zibeera mu mamotoka nga gawenyera n'okuwenyera. Bazivuga zikola ziti. Bwavaamu mwenna ne mutandika aleluya. 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 Muyimuke mu ngalo mukube, muyimuke mukube engalo. Musajja wa Mukama ayimbye. Mubeerawo nga musinza ebintu. Kati Yesu ku luno n'agezi ajja mu kkanisa bayinza obutamwanirira kuba ekizibu ajja kujjira mu ttanga. Bagenda okumuzalira mu kiraalo kyebiti. Ekkanisa ya Dooda abasinga Bafalisaayo kati bati baagala ebifo by'okumwanja n'okuyitibwa bayigiriza mu butale. Era n'ogeza omusinga n'omuga mutume gundi nga tongeddeko his lordship na bishop. Oba ogudde ku muzimu era akuyita nga muzzeyo n'onzimula mwana
gwe.
Ge mafuta ago gabakola ebyo kubanga Bayibuli egamba nti fugatta ku sitaani amwongerako ebitiibwa. Era wano gwe gundi nawe oli musomesa ono musomo oli musomesa si mutibibeerayo namu mwe muli bagoberezi namu mwe mubeera bammemba naye nga jjukira mukama teyayabira bwe biri ku bulamu bwaffe. Kati tebakukkiriza kirabo ky'okuvaayo obeeraawo oba oyagala ekirabo kyo kiveeyo inayingira kwayo. Oba olina okubeera mu basiimuula abanaaza engatto bakuba engatto za mamotoka ebyo naye binomu naawe oli musomesa naawe oli musumba omukozi w'ebyamagero ekyokyobokera naye ng'ajjukira ekirabo ky'omuntu kyekimusekuliza. Kakati gwe ekirabo ekitegeeza okyabeerawo ba ate n'ekisa Mukama kyakuwa kisinzira ku kirabo kyo kati tokizuulanga tovula buli kiseera olina kugenda wali sibansabira kubanga gwe tolina kisa kisaba wa tolina kirabo kyo osekulirwa otya nga n'ekirabo kyo tokimanyi. Ye weekakasa otya ng'oli omu ku kkanisa ya Yesu nga tolina kirabo kubanga ekkanisa ya Kristo entuufu eziwa birabo bya mwoyo tunaatera okugituukako kati gwe bulijjo oli ku kkanisa ya Yesu oli mu bammemba ate ennaku ze bammemba baali nyerevu olina okuba ng'olina mmotoka olina visa okufuuka ku mmemba omusajja asigala alina amafuta alinnya ne ku bantu n'atambulira kubi waliwo be twalayo babaweeka ku mugongo baba babuulira nga bali ku mugongo batambuza mutambuza mutalina linnya wansi amafuta naye nga mukusuula abantu omulaba musikuliramu katebe bankubulire kanisa byeriko wayagala okusirika obutabyogera sirika naye sirika kubanga ffe twabikulirwa enkwe za sitaani. kati mbunga tutukanga tugamba era kuli baluganda wamu nabo mbu fena tugenda mukulu nabo eryani era nokwita fena tusobola kubanga bayibuli egamu amo abantu tebasobola kwita muno okujjako nga bakanyiza kitegeeza okukkiriziganya ntuli nabo tutegeeza kukkiriziganyiza nebyo bakola byebyo ogwo gwe musango era mubiina mulimi oluganda timbulira gwoyita naye nkubulire naawe byokola bwe tubalekamu then fenna abalokole ffe tukole ebyo era ebajja okulanga ana esinga okunewuza ne bwaba teyabadde musumba naakola ebintu bagamba musumba w'abalokole ebyo yeeberesa endiga nga yabadde namugobi jasi muntu oba yazze najjo katulina okulaga nti baabalokola ebyo tebakikola era bwabikola toba mulokole katweyongereyo mu isaaya
tuli mu isaaya essula ya 5:5 olunyiri tukyali ku lwakubiri mumpulirire ddala nze mulye ebirungi
tuwulire mukama waffe yesu tufune ebirungi
obulamu bwammwe busanyukire amasavu
nti waliwo ebyasava byo byategese
muteke amatu gammwe mujje gye ndi
tugende eri mukama atuyitamu n'abakoyi n'abakyowereziwa ayogera ne mukama waffe mwennyini
yesu
okuva edwana bisa yayogera akyatuyita ne matayo
15:25
okugulu paka 3 mwejje mwenna abakoyi n'abakyowereziwa mulabe ekiwummulo ky'emyoyo gyammwe
tuli mu isaaya 5:5 olunyiriri olwokusatu mutege amatu gammwe mujje gye ndi muwulire n'obulamu bwammwe bunaaba bulamu
nti yajja tubeere n'obulamu n'obulamu obukoze ekyo obujjudde yabiddamu eri mu ndagaano empya wabula yali ayogera okuyita mu bannabbi nti mumujje mugenda kulaba ku bulamu mu kkanisa ya yesu eya ddala mulabe obulamu mulabe essanyu mulabe emirembe eri omwoyo wa katonda omutuufu n'ebikolwa byo eby'obutuukirire
otandikugaddala
ddala onzirize essanyu ly'obulokozi buli kituukiri bayibuli egamba omuntu bw'alokoka aweewa essanyu era n'anyozebwa n'omwoyo ogw'ettendo si mwoyo guli mpulira nzitowereka tusabe atunyweza n'omwoyo ogw'ettendo n'essanyu ly'obulokozi
tuli mu isaaya essula ya 5:5 olunyiri olwokusatu nange naalagaana nammwe endagaano eteriggwaawo
endagaano gyajja okukola naffe
yesu
yebazibwa so tumwebaza mukama kubanga bw'atugamba okugulawo tali bigula kansooke tulabe wano matayo 3:10
matayo essula ya 10 n'olunyiri olusooka n'ayita abayigirizwa be 12 n'abawa obuyinza ku dayimooni omubi
n'awawa obuyinza
okugoba okumugobanga n'okuwonyanga endwadde zonna n'obunafu bwonna
nti okuwonyanga endwadde zonna n'obunafu bwonna
wabula
buyinza ono gwe tuwulira bulungi nnyo nti bonna abakkiriza mukama waffe n'abawa obuyinza okufuuka abaana naye buyinza ono emwe mutukuvu okusinza bye tulabye mu balumi 8:14 yabakulemberamu omwoyo wa katonda abo be baana yesu yebazibwa kati buyinza yemwe mutukuvu gwe tutayinza kutunda newankubadde amafuta agamuvaako newankubadde amaanyi kubanga tubadde tulaba emirundi mingi abantu bagula amafuta mugenze mugule amafuta sajja agaba amafuta ngendenga mansire emirimu gyange ebyo byokula bulijjo oli ku mwoyo gwa sitaani n'amafuta gaba sitaani so tewali bamukisa eriggwe newankubadde olaba ngaafuna ebyomu bulamu buno wabula olina ekikolimu
ekitwalira ddala
mu nnyanja
ey'omuliro
kubanga niwankubadde nga kaini yakolimirwa bodayo mu lubeerera ebiresimuli
yokuna
tulaba nga yazimba ekibuga ku nsi n'akituuma
n'ezina
naye tekyalemeza kikolimo kiri ku ye kwegamba tekyalemeza kikolimo kiri kuba ku ye yamaliriza ali mu geyena kwe kugamba nti omugagga ali mu geyena nti obugagga buno obw'oku nsi tebukuyinulanga wekeberenga okutuukira ddala muntu
w'omuntuokulabika
nga tolina kikolimo kakati bano waabawo obuyinza nyola omusanvu n'abagamba ebigambo
matayo
17
matayo essula ya 10 olunyi lw'omusanvu bwe mubanga mutambula mubuulirenga nga mugamba nti obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka muwonyenga abalwadde muzuukizenga abafu mulongoosenga abagenge mugobenga dayimooni mwaweebwa buwa nammwe muwenga buwa
nti obuyinza yatuwa bubi
wonya
kwa bwereere kuzuukiza abafu kwa bwereere era nga ye bwe yatambulangaako naye bano abasajja balina amafuta ga basitaani n'amaanyi agatali malungi era n'ebikolwa byabwe byakola ssente gye mujja okulabibwa abatumibwa omwoyo gwe ogubakoze oyo omusajja gwe bayitanga simooni eyakolanga obulogo era obwewuunyisanga abantu tujja kuba tutandikirawo olunaku oli olwokubiri mukama aguwa omukisa ekyajyangu tukyalaba olugendo
lwejjuyesu
akuwonye omukisa kimanyi tuyinza okuba nekakiika okulaba ka vidiyo awo olabe ku bamuda egi ki ekibeera mu bamuda egi
Bermuda egg. Bermuda egg. Mubeera
mu dragon.
It are dragons.
Kwegamba dragon ebuli mu bamalayika
abaavu. Those dragons in them are fallen angels.
Kati gwe bw'oli kulolowooza ki? Kumbe olina omusamba gw'osiibye.
You have a demonic spirit you planted.
Era nga Bible.
And the Bible.
Eyogera ku magi ago.
Speaks of those eggs.
Gabwekibwa emisambo eyo gyennyini era ne bapakiramu emisambo eyo gyennyini egimu ku jjo egiri ku leve eya wansi zino zonna ziri mu nkwe za sitaani nti era kyenkana wadde ng'ogamba nti nze nina ki saaroze kumbe naawe waleese omusambo wagusiibi ogenda kuba olaba kwebyo katono bw'owaayo obudde